A fresh kid Uganda.
Odini kebongo. Edidi actor. Tweyanze, tweyanze. Atenga mutegeza siri mubampane lutalo lwa kumusima luno nalwo lekandulwane buli lwenyumya mu Buganda mwene nyumiriza ebyo bulimi ebyo bulamu nebyenjigiriza sifa balina bumukwegaliza na kwefiriza nga nyingira masengera ni ayinza okunyimiriza oli muzungu relax kaka naye gwena kungu wadoya iklasi nyo mboli mukungu bwoba tomanyi goma sina kikoyi osana mpingu koma weka ewomwe Buganda gye bali kuzi tweyanze tweyanze
Jump!